ubuyapani ikorera muri kadiri imwe yacu yuko dukorana nawe sosiyete y'inyungu tuvuga ko mu by'ukuri yafashwemo ari uburyo butemewe n'amategeko mpuzamahanga niyo bita kidnapping tuvuga ko igihugu mu rwanda niba kiri mu ruhando rw'ibihugu by'amahanga rutabonye gukora biriya bagomba kwitwara nk'abantu batari nk'abantu bo muri alkaida ikindi nta kindi gihugu tuzi cyo muri afurika kigize gikora ibintu bya kidnapping tuvuga ko rusizi abagenda ari umunyarwanda na ko ari umunyarwanda wabaye impunzi akaba afite ubwenegihugu bwo muri bubiligi aribo bagombye kugira uruhare ku buntu
muravuga ko yashimuswe ariko we yivugiye yuko yaje azi ko agiye i Burundi akisanga mu Rwanda ndetse na perezida wa repubulika ubwe yaravuze ati gushimuta umuntu ukamuzana ku gahato bitandukanye no kumubeshya akizana
kumubeshya ni icyaha gikomeye kuko bagomba kumubeshya byatandukanywe no gufata kimwe n'ibyo bya arkaida kuko bakoresheje amayeri yirirwa ahubwo abo bashimuta nk'uko babivuga mu rurimi babikoresheje ubwo babakubwiye bazamara abantu ahubwo bakomeje gutanga yabo icyo tuzi ni uko umuntu yashimuswe akajyanwa ahantu atigeze ateganya mu rugimoni kandi ntawamenya n'ibyo bamugeje mu ndege bagomba kuba baramusinzirije bakamukangura gereza
ariko se ko u Rwanda n'ubundi rwari rusanzwe rumushakisha ko nawe ubwe ko yiyemereye ko ingabo za FLN zagabye ibitero ku Rwanda kandi FLN ku Rwanda ikaba ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba bwana Twagiramungu wowe uramutse ushakisha umuntu ukamusanga mu gihugu cyawe bwo yaba ari ibyago cyangwa ari abeshywe wamwihorera akagucika
umusanga mu gihugu cyawe wowe uwagushakaga
ndetse
baba bamusanze mu gihugu cy'u Rwanda kuba kimuzanyemo umuntu ku mufuka n'ibitemewe atari n'umutwe atari n'umutwe
ariko Rusesabagina ubwe yivugira ko yabeshywe n'umupasiteri w'umurundi ngo agiye kubwira gutanga ubuhamya mu rusengero rwe yasohoka azi ko asohokeye i Bujumbura agasanga asohokeye i Kigali
umupasiteri ntabwo yamubeshye ahubwo abantu bamenye niko byumva abantu bagomba kuba baramenye ko umupasiteri aho aramushaka ariko umupasiteri nta kimuri cyose cyangwa se umupasiteri niba ataramubeshye yaramugambaniye mu kigo nuko bimeze cya gatatu twavuga ngo ni ikiriya cyerekeranye n'ibintu byo mu Rwanda umusefu dufite nta kiboneka yari akwiye kugaragara agahumuriza abanyarwanda kuko kuba adahari yateye icyugazi kandi yagenze nabi
ariko ejo bundi yaragaragaye mu nama y'umuryango wa FPR Inkotanyi
ndakubwiye ko ari we waragaragaye muri iyo kuko aba bamwe n'Inkotanyi bavuga ntabwo twababonye agira harya avugira bakabasirika bakamukomera mu mati kurinda nakubona gufatika atari ko byagenze abandi b'abahanga bavuga ko ari ibintu by'ibihimbano ikintu cyazaba cyiza kuko nk'uko bamwe babivuga yahagurukiye agiye kuri stade amahoro cyangwa atari kuri stade i Nyamirambo aramutse Rwanda azareba uko abihimba kandi baba umunsi mwiza wo kwibuka yabateye igihugu bakaba bajya wenda ahantu hamwe niyo yajyaga muri resitora abantu bakamubona ariko iyo bimeze ku giteka ajya kumushimira azajya kurota ntabwo tugendera hari n'abavuze mu ndege rero ntiyagiye muri leta zose
none ejo bundi ageza ijambo ku nama rusange y'umuryango w'abibumbye ririya jambo yavuze naryo ntabwo wemera ko ariwe warivuze n'abandi ariko ntibari bahari
rero bisabye ko yaba yarayivugiwe ku bundi yatekereza ariko niba uvuga ko yivugiye mu kureba ndetse imbwirwaruhame niyo nk'aho batagira muri konferanse cyangwa se sinoze aho sinaryo sinzi nuko yarivuze n'abandi kubera iki kintu cya kubyita kuko bavuga ari bari bahari ariko nagize umuntu umwemereza ko umuryango we yavuga izi sipuru by'abarizo
none murashaka ko abigenza ate icyo mumwifuzaho ni iki
nuko yakora nk'uko yakoraga mbere yiga akarubanda aje tumeze kumutakaho ndetse tukiyisha n'iki adini ikintu cyiza numva icyo tutaka ntibatubwire bati umukuru w'igihugu atarwaye ntabwo tuzaba azi ko ararwaye nta muntu utarwara ararwaye ntashyira mu za muriro ni ibintu by'ingenzi ntibihagije ariko rero umuntu wabeshya ngo yavugiye ku byuma bangi kiwa kana kana makuti alikuwaari nabo aiga kwa za publication mudini nabo wabashauri sura kuisha.
Mugusoza Bwana Twagiramungu, muri ayo mashyaka yose umbwiye ni wowe mukuru w'ishyaka muri yo usigaye hanze utarafatwa n'u Rwanda, ntabwo bufite?
Ntabwo bafite, ntabwo kubona cy'ubwoba, maze kubona byinshi, napfurira abantu benshi, hari n'aho umwe nafusite bamukeneye indatwite itura hasi n'umwana wari muda wagira yari asamiza ntabwo rero n'ibihundu byarapfuye nafata twagira mu rwanda kuzuza imyaka